namiliki yangu, jua, mwezi na nyota, mkono wako umevifanya, pumzi yako imevifanya. Tumekuja mlima Sayuni kukusifu, kukuabudu maserafi, makerubi twaungana nao. Unatunza maagano, huna mwanzo, huna mwisho, neno lako ni hakika, wala halina ukomo. Tumekuja,
tumekuja mlima Sayuni kukusifu,
kukuabudu,
maserafi,
makerubi, come again. Tumekuja,
tumekuja
mlima
Sayuni kukusifu,
kukuabudu,
maserafi,
makerubi,
makerubi,
twaungana,
twaungana.
Say, milima, milima,
milima ya yeyu mbele za,
nani kama we,
nani kama we,
Mungu we,
Mungu we,
hey, milima,
milima ya yeyu
mbele za,
mbele za,
nani kama we. Baba tunakuheshimu, Baba tunakuinua,
those notepad, those notes. Come on, come on, come on, come on. Re, say, say, K, Sa, Ye, C, K. Lift them up. Say,
sijui kwa nini, lakini kama una huduma na Roho Mtakatifu anakushuhudia kuachilia sadaka.